wakani kazi ya mo na e akani pamo paka do komando siboni eza oh ah. Kawa proof wrong why you's not born to suffer wali yon kazi ya eti mini toke kapa azito nipata mikukiza oh sababu wewe ndo ngao yangu awanitishi na maneno ya oh.
Shukisha ukanipanda